sitima na degiera wani.
Mama.
Ako weche ngeny machanda pile niketi. Mama yoro Kenya du sitima na degiera wani. Binagi mela ya waimi ya paru dhiru benodoni Kingayo weche sem kibiro chako manaka ngero Sani wijo kagi wacho tikone jogurito dakte Lucas, I'm a twin with you, you're gonna do the pack of TJ.